studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
aljumaare tati lewru avril sappo jeddi yamde jabbirima silimaaji chapande nay e joyi miden tawa les maisons de la presse bamako do jottino nodo kabaruji du yumoro yigol kanko neddirte no humi jiro won to boggi jambe to se kraabon kompetitiwde jababuji anderandiji dum won wotiji dibino dirta premier tour di dum hokkama leedi ndi fo e mangal mudo kikiri kenyan komin nga jogom goddo bomako do folliti ndi wotiji ngaran fiditeed len tegle temedere fo yimbe njaltube do dum wura yimbe la sappo ko buri mali ko be temedi non wattu jono kany en daaki auto bange tiagal leedi mali ndi dum won leedi senegal ndi wattu jono be daaki ton tiagal ko nyawno dirta do coronavirus o yaa leedi meden ndi holliti ndi de ker leedi ndi fo ko udda le odo wattu be bi hile region gaw o du kangeji dan gonde matel le o do nokko wattu jono dum latik sababu su yimbe no hewba nayiri ton micite den widle kidal ka dum matanoma ila nyaloma hande dum wadi duubi dum won sembe kabaruji dum jogini on do kikidande de bismillah modon e herade le teme dron fu yimbe le jaltube yo chapantato en joyom jabe woti ad le ala jabino do no gay jena lewru mars ndu di do kabaruji suudu ministre humnir wotiji le leedi med indi kanyu hokki dun kanko no dirta Boubacar Alpha Ba o wala fu ko lati sababu mudu so jamarde tanne ko di sona waydi denda ko won le leedi di fa yottu yo ko jamarde huli nyawmo no dirta coronavirus ko fa keben famtar keden Aminata Diallo
million ngaji didi kanyu ujinaji chapan e jetti yimbe ngoti million ngaji jeddi woni windibe yubbo inde hambe wotire noga e jena lewru mars ujinaji noga e goho fa e yoga woni ko wotiri no hanira ko buri fandude wotobe fuddo bamako do sa bami temdera tawar noga e tan wotuyi jande ko heba e di woteji woni pillititto ko buri hewde e nokkuje gotirde de fu sa bami temdera tawan chapande jeddi fu pillitittodi e le majjun temdera kany e debbe jeddi jolleta assemblée nationale to sappo e jeddi député nk kebama illande arande de e le mabbe ana hen député en jetton RPM layom be ka foto region kidal to goni taton be parti ADP Maliba mo horejo mudun jati ana hen Aliou Boubacar Diallo taton heddibe parti IRD woni bale kilondirde e lamu mo horejo mudun woni Soumaïda Cissé nangado fa hande adadu majjum fu yo ujnere e temede nay sappo e jeddi yubbo inde be temede nay e chapantati rewbe wadube di woteji filitin goldi woteji woni sappo e jena lewru avril warurungu
yimbe njoyom nangi be Soumaïda Cissé hudlitaamu yaadu be njoppitaamu do won kikiri kenya fa be jottik suud dogo torer to nyafinki to be gonde jewta terde mabbe le majjul kanko Soumaïda Cissé fa hande o hentay hore makko kanko yimbel taton wobbe kasen bo nangi da fa hande be juude non hollitira wiide kede mo kanko no dirtede maître Demba Traoré yo kanko jottino kabaruji fedde IRD de ko mo sifir do hen do faccitaangu Aminata Diallo
on vous a convié ce matin
min noddi on beta ko fami Martine on kumpa yimbe njoyon nangi da be Soumaïda Cissé pam jamma alkam sarnde warde bete de aljumaare tati lewru avril wakkati mo kaldami e modon do be jottike nyafunke be jehi suudu dogo torore yewedi caldi mabbe mi waltina hakkilaji modon dubbaasi fo wala e mabbe wakkati jonin do mido waabi biide on fembuudum min jobanaali be won heddibe nangede fa hande Soumaïda Cissé kany e yimbe taton wobbe wondunobe e makko tawtude maire Humaira o mo nangida kay mabbe wakkati ne be nangitende
au moment de l'enlèvement
kanko noddirte Souleymane Keita gote nanganoɗo le leydi meɗen ndi jiyadinke mawɗo ɗum woni kominiɗo kabaru pelle Ansar dinɗe leɓaleri leydi ndi hollitan wiide le cuncun ko o yoppitama ɓe mbiɗo ana wawi latata sababu so yimɓele ɗum woni wonduɓe Soumaïda Cissé ɓe ɗum laati sababu muɗum soɓe kenti ko hema micciteɗe wiide oɗo gorko noddirte Souleymane Keita o nanganoma ile lenoga e jeena lewru mars le hitan 2016 yimɓele huminiɓe kabaru sirriji le leydi mali ndi kañe e nangguimo kerol hakkunde mali kañe e leydi Mauritanie ɗiɗo kabaruji foɗo mbawi heɓude ɗum statut amen WhatsApp ɗum woni numéro o moni capanɗe jeɗɗi e jeegom capanɗe jeegom e ɗiɗi capanɗe jetti jetti capanɗe joyi e goho no noddimi numéro wiyamo o mere mere kettino ɗon toon kabaruji amen ɗi ɗum woni 33 37 321 hollitindi wiide ñawmoɓe noddirta coronavirus o yimɓele taton kañi e oɗo ñaw yiya e muɗum ñalawma hannde o le leydi meɗen ndi noon ɓe kollitiri wiide ɓeɗo yimɓele taton ɓe jiyama ɗum woni commune jeegoɓe ɗo bamako ɗo kañe commune tatoɓa wattu jonoɓe ñaw coronavirus woni e muɗum en ɗo yiɗum yaafa e yimɓele capantato e jeyano am le leydi meɗen ndi wattu jono laamu hollitiɗi ɓeɗo yimɓele fo ɓe gondi e sawrede malinkoɓe ko yatte meɗiɗo e capantato e jeenoyoma kañum en goni dakade wattu jono kerol hakkunde mali kañum e leydi ɗum woni sénégal ndi ɓeɗo malinkoɓe gondi dakade le oɗo nokku caggal ko nyaw coronavirus yaso keri leedi elde udda ko lamu ko wobbe leedi mal ndi kollitidi imma darajana wonde wadde hakkunu mudan kanye senegal mi citta de wiide keri leedi ni ne uddonoma ilili sappo jene lewru mars dabbi non do fa kedan famtar kedan aminata jall
be yimbe ribbaabe ngoni jangobe ekkor jaagotobe kanyi e wombe ton be kandino hakkune mali kanyi e senegal illane laawi seriyaaji di pamano uddugol laawi keerundirde linde karngaaji jeegon ballal ngal gollal walde di inde mudun galda fuddude aljumaare hande de gol seriyaawol kesol gol gouvernement bamingol tiagal ko darni laanaaji diwoji jaagotori di fa wallude temede jeegon bibbe mali wombe france war noga lewru mars yabbi ndundu be dawobe jamirama hotude cuudi mudun en tiagal ko darani be cellal ngal yewi be ko de bi jippi laanakaande le leydi ndi halaaji di galda no dum wordini sabi leydi ndi wala fa han nokkudo yimbe baawi marede ana darda homo fu gartude leydi ndi duudo to o nyaaw coronavirus wonto mota hore mudun to mudun hakke balde sappo ene
hollitinde wiide dum woni no kanyeji di ngori leleedi meden ni miccitede wiide ila 2016 to kidal to kay di do kanyeji an gonde e yaltu ton wattu jono be bi hi le region kawo kanyeji di an gonde ma te ton do le nokko noddo te tinti lutu dum le sahal leedi meden di fa kebe famtade fande kedden aminata jalla
e region gabo o itugol kanye anaton ko fata lebbi didi e nokkuje marsi kanye e entelit nord algatek agwaha kanko mo conseil communal to entelit to holliti wiide golle o ana yar moyi elewi horebe ittobe kanye wombe tombe ana andi basi arandejo o kanye o majjan agwaha holliti wiide lawol fe gotol bamaka bangal lawi seriyaji dentordi gadaade o nyaw coronavirus di golliraka e de nokkuje kanye itete asongo to suka bana gondi e dawde nyede fu jaade tesit ittoede kanye muktar kabongo horejo don o holliti wiide suka be yogabe kan gardi ton e kanye le region kidal o itugol kanye gol fuddi le 2016 e lewi gouverneur kidal o ka e gonde region adra de fu nokkuje de kanye goni mudun sidi mamed ak ishrak holliti wiide nokkuje yogaje anton de hebatake mudun sannen godde kasentu ana ase wakati fu sabe ana hebe e mudun di golleji ana gada wakati mo nyaw coronavirus o woni e leydi ndi e lesela muyaji yogaji lotugol juude kany e woddondirgol 1 metre o gollira kan non e den nokkuje
holitindi wiide dum won kanko ministre kiddo leleedi meden di mobno dirta Mamadou Camara o fa hande wiama o moy jungo micciteden wiide wattu jono hono yimbel humnibe kabaru wakande jawdi leleedi meden di won ko be kayfimo wiama wattu jono o moy e juude farde makko sarede dum nabata en region ngaydi
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sikrabe en jahan le reso ngaydi wattu jonen puddira nokko noddirte do gawo wiyama kambe awobe wonbe tonbe be kibi ton nokku mabbe keso do be kaani neutrade le odo nokku wiyama danki anton fa yotto yo nokku do be kaani marde liddi ngado odo golio fedde banque mondiale si urude ngardam fa do banamba do ko jamaade lotirte juude muden ko holli tan wed odo zel wiyama cioggu mudun ngabbi nyaloma hande no sande to banamba to ko wonno sotte to bu temene wattu jono do yifa budu nyere sefa kambe jagoto wonbe tobe mi wala ko lati sababu modu sona bamako do jatti dido cogguji ngabbi se urude ngaran timminiren dum won nokku no dirte yamfo ila le odo nokku wiyama cukulel gotel ngil lebbi nay kanyun hirsa ton wiyama o sutama du so odo suko yonki mudun harba ton do sutado tama yange wonno to dun kurtunguji kanyen gonde wadde ton su jamarnde wattu nay mo hakkille wattu jono zonama ngabe gombe le odo nokku e be gonde wadde do hen imma daraji fa biya yalla hono odo suko hani hewtirede be leedi meden din se kirabe sembe kabaruji dum jogini on do kiki hande ndi anni hollitindiide jababuji arandeji wottiji député en leedi meddi dum hokkama commune nga jagom goddo bamako do wiama leedi tam der fu yimbel ko jarti ko dum buray yimbel sappo hollitindiide commune nga jagom di fuddu wottiji ngara fiditeede wattu jono ko yata mali ko be teme idom kanye gonde Dakar kirul hakkuri mali kanye e Senegal wattu jono tiagal ko nyaw coronavirus mata e leedele de so frontiere ngay di dum won ker leedel de fana gonti e uddede to gawoto wiama le tiakiti lewru fevrier ndu kanye no wonde mata le odo region dum latik sababu dum so suka be jokkol heewbe an gonde e nayira tonno be kollitiri wiide le on do wattu fu mitite ne wiide dubi nyaloma hande ko kanye wonde mata le nokko no dirte kidal di won sembe kabaruji dum jogino do kikida hande di holitini kadi ten faande fandi e feeno kon ande do no do e sedde yewtere meden de an wodi wassalam
sido tamani